kulebeka mubale wajali mfumu yo nawo ndaba mulinga tunula genze nekulingiza ngogolola kyebudde ensonyi nzitugwa omuguwa muganda womanyi yatwaga naye si ye mukyala atiisa kati nga bwe yagenze okulima bambi temumanyi obwosobola njagala tukola omukwano mukanyo ate nga gwa pulaani mbuba naawe nkabola bonganza kyo kimbuza embirungi ebigabwa ye ludamu ngukkiriza ku ssaawa eno bitaano mbibala bambi ddamu tozannya buzanyi kasita toli muto nti okuumwa bansembere ennaku mpi ndi wala kutuuka awo okumpi onziremu muganda w'omukumanya kubananga emmanyi bwakimanya awo wabeerawo oluyombozimula agala nkuwa epulaani nyangu tunaayita aleme ey'okumanya oliwo ennaku ezibaako eddembe weowa essande olusimbaawo olonaawe luwuligeera okusoma nange endaga embanywanyi okunyumya oliyitira eno emmanga eewamwanyina zeruse epanani ate nze ndiyita eri butenga osangewo nga naawe nninda bwe tuliva mu byaffe okunyumya bagoddayo nga nanga empetamu kale awo kirivaawo okumanya totuuse gye wagenze okusoma ate olwoku mulundi omulala ndizuulawo pulaani esinga byata wali omukwano simanyi nti waliwo pulaani eritema bambi ddamu tozannya buzanyi kasita toli muto nti okuumwa
bandisala okusansa okolaki ne muto wange nsansa omukiga nekyokkola nkinoonya sirina nga netta mukuleeta omusege ndowooza mwekoladde ekigenyi twenvaawoko omukyala afumba kale watandika otya oyiye oganze kamma waabi oli muka kano kewajja mu butonga okalera oweemusa embasajja olimbwa laba emmunye ezinyoko owenzi leero kaisa ntusaawazibu jamuwako na bwami onziremu ombuulira egyewajja ejjogo njagalandeko amakaago mirembe ntambule embula ensisanyulyo mbeera awuuna ofunza mukadde vuganya tyala omutomba nnimba mbeera nnya bonna leeta muyambi onnyambye ku musajja oli muka sikyanenya abakyala abaloga bwe ndifuna nnabwami ogwako
okuluza emmanga oba olinaye wakyamuolweyo muzeemu ne mugamba olimba baaba atasattira ebyabawaka baaba okuva waka mu nnimiro baziine lwetugenza okusoma baaba siyinza kwetyentegula ne njagala abalooyo mbambi ate naye tayinza kuswala naŋŋamba bya mukwana ntya nnyo era ekyezirusizza ng'oyomba ntidde nnyo n'eddoboozi ekkambwe kuka kunyanyala ekituufu ekiriwo babandeko omusango sirina ne mulamu muveeko olimba
lowooza kaakati ogazudde amazima nze siri musajja mpaawo n'okunsibako omuto owonyezeza lowooza n'embutuufu onyuma kale wabeerawo olw'abantu owemula muganda wombwanjagala singa kati kususa ekyalo akendeeza mukyalo okupapa wamma mulamukwata engoye zo olwojje muganda wo ng'ogolola ennalabya abakyala ababuba naye ono mwana wa kitaawo aliwala
sewali osonyiwe nayinza okupapa ngate tonenya lwa nsonga mate manyi ti mwate ekyama omuntu kwotatera kwesembereza bwembasanze nefa omwoyo nsonyiwa akasanyombi buyombi naawe omanyi busungu ajja bubi bwengase nesana mu nnimiro nembula mu nfula ekyakasiba naye mwami wabaawo nsonga singa katinda wami akokya naye nga waerudde amazima okwetondera muwadde engatto naawe saba okuwadde omunyonyi tubitte ku busungu obwise
sobiye mureka kubanga abaasudde amazima naye noddangamu mukyalo okupapa ebintu omalanga kwekenneenya olabudde ne muto ali wali eyaliba omujulizi ngozeemu mulamu njogedde kyawe ekisobye bwe mbeera n'ensobi nzewabula nange kandage wajjuuko tugende ku mupiira ebuyoga amadda mbitireke nekavule ate mmanje gye natunda emwanyi tewajjawo omusajja mbuuza omugambe ntisiri wadde nkya onterayo okumazza amangu oluva ku mupiira naaba
bikuddemu omusajja nnimba lwayiyiza agende kabigi n'omuwala alwagenze ebuyoga bwennaayogerako nti ndi mubi ekisinga akabituuka amangu wanaakomerawo nga ndiwala kasita alina omutaata afaaki kangende gye nisuula omuzira nabwami ne mufuula ekirala bali mukwakamuleeza ennywanto sirwakubanga maama ali omu ebikuddewo omusajja sikisa bwe ndifuna nabwami agwa